abafuni yo, abafuni man. We are late.
Ayabazali, abafuna ukuthi ngizobe umnandi.